Amawubo 36 verse 1. Inkulumo yesiphambeko komubi isekujuleni kwenhliziyo yami ithi akukho ukumesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe. Verse 2. Ngokuba ukonakala kwakhe kuyamthopha emehlweni akhe ukuze ungafinyanwa azondeke ngakho. Verse 3. Amazi omlomo wakhe angukona nenkohliso ukuyekile ukuhlakanipha nokwenza okulungileyo. Verse 4. Uceba okubi ecansini lakhe, uzimisa endleleni engalungile okubi kakwenyanyi. Verse 5. Jehova, ububele bakho bufinyelela ezulwini, nokuthembeka kwakho kuze kube semafini. Verse 6. Ukulunga kwakho njengezintaba ezinkulu. Kazi, ukwahlulela kwakho kuluntwa ulukhulu usindisa abantu nezilwane Jehova. Verse 7. Ububele bakho uNkulunkulu buyigugu elingaka, abantwana babantu bakhosela ethunzini lamaphiko akho. Verse 8. Bayakusutha ngamanoni endlu yakho, ubaphuzise komfula ukuthokoza kwakho. Verse 9. Ngokuba ukuwo umthombo ukuphila, ekukhanyeni kwakho siyakubona ukukhanya. Verse 10. Mawube umusa wakho kubo abakwaziyo, nokulunga kwakho kuba baqotho ngenhliziyo. Verse 11. Unyawo loziqhenyayo malungangifikeli, nesanda sobubi masingangixoshi. Verse 12. Bheka, bawile abenza ukubi, bawise phansi abasenakuvuka.